chako sema leo naweka vema na thubutu kusema nimezunguka sana kukupata mana mimi nakupenda sana unanivuruga bana mapenzi tishume loana langu penzi nyanga nyanga hata upite juu chini na banana si unajua we unajua moyo tishume loana langu penzi nyanga nyanga hata upite juu chini na banana si unajua chana ili penzi kitumbua kumwagika pangera bana na mnazidi kujisumbua wakati mina yetu meshibana ya kwetu yeta wasumbua mina mpenda ngumu kuachana ananipenda na mimi nampenda kamwe kumtenda misifikiri kwenye moyo natunda vimboga mboga matunda kamwe kumtenda misifikiri moyo tishu melowana langu penzi nyanga nyanga hata upite juu chini na banana si unajua we unajua moyo tishu melowana.